kabenje akalavu uno sikwe koza chino chiri siriasi omutima gwange kukuyayanira
aro inatondeka omutima gwange nakuwagwe munde pampede omukwano tondeka obambi aro inatondeka omutima gwange nakuwagwe munde pampede omukwano tondeka obambi
go wango ogenze nabakusa Saba ulire chengamba Unobu wala wasitobwe isa isa Wansikula nendoba Nesimanya dina kuisa bubi Gensuri yange nambemu Nsonyiwa Mumukwano viva mwebio Enso bingezo zivawo Oma ofumbe
Karo inatondeka Omutima gwange nakuwagwe Omukwano tondeka obambi Karo inatondeka Omutima gwange nakuwagwe Bunde pampede Omukwano tondeka obambi
Ekyomuwendo jendi Bwe bulamu bwo Otali nange mbango omulwadde Amayengo galavu gantwala komawo Come over and save my life Kusubiza sanyo kuva kati ya kubera na oluberera yekwa mchala gwene simisa ampe mirembe
Karo inatondeka omutima gwange nakuwagwe Bunde pampede omukwano tondeka obambi Karo inatondeka omutima gwange nakuwagwe Bunde pampede omukwano tondeka obambi Karo inatondeka Omutima gwange nakuwagwe Bunde pampede omukwano tondeka obambi Karo inatondeka Omutima gwange nakuwagwe Bunde pampede omukwano tondeka obambi